yokushada aya ngidlali ngawe sithando sami mama phela wena uthandiwe lapha kimi mama ke ah what am I for sozabani bantu ngizokulobona futhi ngizokushada aya ngidlali ngawe sithando sami mama phela wena uthandiwe lapha kimi mama ah what am I for Chili, 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 chili. So we send them jail.